Hehehe. Bana sheshi kohla. Hey. Bathe 23 uyazalwa nomu. It's my birthday today. 23 April. So 8. Izoluso. Isaphethe again. Uthenyi song. Ango Jesu.
Sabona dali ahuxoli ute yamke 23 April mina ngiyazala ngisoke pala ncwadi ngcwele sacela ukuthi uvele ngo 6 usalele kodwa sithanda usama weni gugula mithambo lami ubambo lami ngike ngithethe isikhathi ngisacela ifadi ngisake gesi igama hamulenze nawa uze hey. Sabona dali ahuxoli ute yamke 23 April mina ngiyazala ngisoke pala ncwadi ngcwele sacela ukuthi uvele six usale kodwa sithanda usama weni gugula mithambo lami ubambo lami ngike ngithethe isikhathi ngisacela ifadi ngisake gesi igama hamulenze nawa uze hey.
Ana sheshi kohla hey. Bathe 23 uyazalwa nomu. It's my birthday today. 23 April. So 8. Izoluso. Isaphethe again. Uthenyi song. Ango Jesu.
Yamathi.
Molo wela fi. Molo wetale. Ngathi ngeyabuya ekhaya but ngiyasala. Shuma kusho baba mina nginabani. Uxolo wetale. Ngiyazi ngiyakuthanda. Uyazi angekho omunye. Uthando lwakho lusoze lwaphela. Kusho mina ulove wakho. Kusho mina utale wakho. Umama usehleli. Ulinde wena ukuthi ngashabuye. Cela ugcine imizwa yakho ngathi sengithulile. Ngathi sengipholile. Emizweni yakho ngathi sengithulile. Dale bathi sengikhohliwe. Ngathi sengikhohliwe. Ku 22 April bathi ngiyasala. Ngicela ubuye ekhaya. Bathi bayadlala. Bathi ngiyakuthanda. Dale ngicela ubuye. Molo wela fi, molo wetale. Ngathi ngeyabuya ekhaya but ngiyasala. Kushuma kusho baba mina nginabani. Uxolo wetale, ngiyazi ngiyakuthanda. Uyazi angekho omunye. Uthando lwakho lusoze lwaphela. Kusho mina ulove wakho. Kusho mina utale wakho. Umama usehleli, ulinde wena ukuthi ngashabuye. Cela ugcine imizwa yakho ngathi sengithulile. Ngathi sengipholile. Emizweni yakho ngathi sengithulile. Dale bani.
Hehehe. Ana sheshi kohla hey. Bathe 23 uyazalwa nomu. It's my birthday today. 23 April. So 8. Izoluso. Isaphethe again. Uthenyi song. Ango Jesu.